radio mwumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Icyumweru kimwe gusa mu Rwanda n'ahandi ku isi hateganijwe igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29. Iki kiganiro ndagiharira umwana wabuze ababyeyi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Uwo mwana ni umwe muri benshi batoraguye mu mirambo y'abantu bari bishwe ari ikivunge mu Nkoto za Kinyambi. Stanislas Kanyenzira muramwibuka no mu kiganiro atubwira ko ata azi amazina ye uretse ayo abagira neza bamureze bamuhaye muri buka ntabazo utitsa ntabarize umwana basigaye mu Nkoto za Kinyambi nyuma y'imyaka 29. Buza ababyeyi be n'abavandimwe be uyu munsi arabona umuryango we amenye aho akomoka. Ikiganiro nise inzira y'ineza ya Stanislas Kanyenzira.
Agasaro kaburaga karabonetse
bibiri nyuma gato mu mateka twiyibutse uwo mwana warokotse wenyine mu muryango agakura atawuzi na utamuzi ukuntu yaje hano ku ijwi rya Amerika kisunga ikiganiro agasaro kaburaga ari mu karere ka Nyarugenge akagari ka munanira kabiri umudugudu wa Kinyange. Tuvugana yavugaga ko nta muntu agira bavuka nazi ukiriho abamureze bamubwiye kuba turaguye kukamonyi.
Ndi gushakisha umuryango twaburanye 1994. Natoraguye n'umumama wawe, umuntu waza gupfa niwandize niwanyimije. Umusore ntagakiriho, ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tube tubinyime. Nta nubwo nzi ngo mvuka aha ngaha, gusa nzi ko banturaguye kukamonyi.
Baguturaguye kukamonyi ufite imyaka ingahe?
Ni umwaka umwe.
Uwo mumama wakureze yitwaga nde?
Kagamukamu Dengi Perpetu.
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi arakurera. Yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze?
Umwana we niwe wantoye aramushyikiriza, basanze nyine ndahantu mu mirambo mu Nkoto, ishyamba ryo mu Nkoto.
Yego.
Ngo mwicara ku bibero, mwicaye ku bibero, aravuga ati ngo twasiga umwana mu mirambo, reka tumujyane tujye kumurera. Nuko banjyanye bangizayo, umukecuru aramfata arambira, aranyutsa arumva nari akana gatoya. Gusa amateka yanjye ambwira ko bantoraguye aho ngaho, ajya gupfa ariko yambwiye.
Yitaba Imana yagusize ufite imyaka ingahe?
Yansize mfite imyaka 15.
Kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo?
Hari uwamfashije, ariko ubuzima ntibwakomeza kumera neza, biba ngombwa ko nanjye nshaka kanjye njya kwirera.
Byakugendekeye bite? Warabishoboye, washoboye kurwanya ubona urakomeye, ugira imbaraga n'umuhate, ubungubu hari icyo ugejejeho?
Umunsi wa none ko biri ntabwo natega amaboko ngo nsabe, ariko nta kintu nagiyeho gifatika cyane. Ariko uko biri kose ubuzima buri kuza, urumva ndacyari umusore, ndacyari gushakisha.
Ubu nta so wanyu, nta nyoko wanyu, nta nyokorome, nta mubyara wawe, nta muntu uzi?
Nta n'umwe.
Uranyemerera Kanyenzira, tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe mfashe nabumva ijwi rya Amerika, turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe, cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe. Uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe, mama wawe mwari kumwe aguhetse. Unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe. Nagira ngo wongere unyibutse, wibutse nabumva ijwi rya Amerika, uko umubyeyi wawe ya nyakwigendera mukamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi gusa akarunibuka yambwiye ko badagambaza izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri
Njinjiri
niko karunibuka yambwiye kubambazaga amazina yanjye kuvuga ngo nitwa Njinjiri mu nkoto za Kinyambi niho bantoraguye icyo gihe muri 1994 nabo bari guhunga
muri iyi myaka ishize 2017 hagiye habaho ibihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za Kinyambi
ntabwo nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nashaka no kubyumva bitewe n'ubuzima umuntu aranyuzemo mba numva hari ahantu bimora cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za Kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine no kuva no kuri Nyabarongo ujyayo hakurya aho ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za Kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere Njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya ni ukugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwira abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhuza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokeye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati umwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo ntawe uriho yapfuye mbere w'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari ni uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone ye nta kibazo
Agasaro Kaburaga
watuye Kanyenzira mu nkoto za Kinyambi yitabye Imana wamureze akamwonsa ataruwe ntakiriho wamukujije ariho yitwa Erika Uwimana washakanye na Jean Pierre Cyubahiro batuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda Cyubahiro aragaruka ku buryo yabanye n'umwana Kanyenzira
uriya muhungu witwa Kanyenzira cyane kuri yatoraguwe n'umudamu witwa Garege yari muto cyane afite amenyo abiri yo hasi muri ubwo kwa bangana bageze mu nkoko rero basanga uriya mwana bamubwiye ko ngo bicaye akaza akabicara mu maguru bamusize baramuhesha baramuza umugabo w'uwo mugore yahise apfa muri uwo mwaka 2004 ndetse muri ayo mezi ateze igihe gitoya ariya rero nawe amukurikira uwo mwana rero akigarurirwa na nyina wa Reya ko uwo muryango Kanyenzira yajemo barapfuye hasi ya bose abakuru n'abatoya asigara babiri mu muryango ndetse uwo mukecuru nafite nyirakuru wabo bose agiye gupfa yasize apfanze itegeko ry'uko Kanyenzira agomba kubitabwaho n'uyu mudamu tuje kubana byari ngombwa ko Kanyenzira nyine aza mu muryango yari akigatiye neza tumaze kubona ko nyine Kanyenzira nta muryango abonye Kanyenzira nyine urwaye kumwe natwe nuko bimeze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga turacyari kumwe na Stanislas Kanyenzira aho ngaho wakuriye nta muntu utuye hafi aho yaba umugore yaba umugabo wakubonye ukindana n'abandi bana ho mu mbuga ngo akureba avuga ati mwana ndakureba ngasanga usa n'umuntu narinzi
nawe kuri icyo gihe ubwo mbyibuka kuko ayo kuko navuye ngeze mu wa kabiri aho ngeze numva bivuga
igihe wagimbukaga utari kiri gitamba mbuga utangiye kumva amagambo iyo mwaganira gukabona uko aguteruka no kwa gusimbagiza nta kindi kintu yavugaga ngo wumve gisa naho kikwibutsa cyangwa se cyakuganisha ku muntu wawe
ibyo nabyo babimbwiye urumva bimbwiye umukecuru yaramaze igihe arwo umukecuru wawandaraga wanyinyije yabibwiye ari uko arwaye twica ahantu ariko ngatereka nkubwira amateka batazakubeshya nta kiriho kuko nta gihe kinini yamaze we yahise apfa isigara n'uwo mukecuru ariwe wandize nyine akamibere kugira ngo mbashe gukurumva ntangire umwana mutoya ari nawe wampaye ayo mazina yose ntago umuntu rero we yaje avuga ngo bambazaga amazina avuga ko nitwa njinjire nta kindi kindi nigeze numva bavuga kuko ariko yasize ansobanuriye
aho umariye gukurira wambutse Nyabarongo ugaruka hino uje muri Kigali gushaka ubuzima nta muntu n'umwe wigeze kubwira ikintu kiganisha ku mubyeyi wawe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore kubera ko ushobora gukomoka ku babyeyi babiri batari kumwe batari kumwe igihe ishyano ryagoga ku Rwanda ku buryo umwe yari hamwe undi ari ahandi umwe akaba akiriho ariko atazi kuriho ukubera yuko abantu batikiriye aho mu nkoto za kinyambari benshi nta muntu wigeze akubwira ati nk'uko nabikozaga mu kanya ndabigarukaho ngo akubwira ati wowe ndakureba ngasanga usa na kanaka ni bakubwiraga ko usa nabi Muhanga ko usa nabi Nyabisindu ko usa na wowe bakubwiraga cyane ninde cyangwa akomoka aho utambwiye izina
abantu bakunda kumbwira abambwiye mu Bugesera arabambwiye b'icyangugu n'abo ngabo bambwiraga cyane ariko bo hakurya ya Nyabarongo bo ntabigeze numva bambwiye
umaze gukura umaze kuba umugabo ndagushimira ko wikomeje ukaba ugenda wiyakira kandi ushaka kumenya amateka yawe ukayandikira ubwawe ijwi rya Amerika rizagufasha kugira ngo uyagereho ndahamagarira n'abandi benshi abanyarwanda aho bari hose aho bumva ijwi rya Amerika bazumva amateka y'umwana warokokeye mu nkoto za Kinyambi umwana wasigaye wenyine udafite n'umwe ariko akagira umubyeyi wamwoteje akamurera akagenda atamukuje ariko amuhaye imbaraga z'ubuzima wakumva ijwi rya Amerika tuzagaruka ku buzima bwawe kanyenzira ariko muri kano kanya waba yumva ikiganiro agasaro kaburaga nk'umwana udafite umubyeyi udafite nyirako udafite nyirara udafite mubyara we ni iki wabwira bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya gato gasigaye usigaranye umunota umwe ndawuguhariye kanyenzira ukoreshe ubwire abakumva icyo ufite ku mutima
nababwira ko ababuze abantu bo ni benshi bakomera bakihangana bose bakayoboka ijwi rya Amerika kuko riradufasha njya numva abantu benshi cyane rifasha ariyo mpamvu nanjye nabaganye bose umutima nk'uko nanjye bumva iminsi yose mbayeho kandi babazi umuntu abuze umuntu bose rero bakazagira uko baduhuza nabo nimba hari abo tuvukana cyangwa se dufite icyo dupfana byamfasha nanjye nkumva nibura nagira umunsi w'icyo dupfana nakumva nishimye cyane
Kanyenzira Stanislas urakoze cyane ukomere kandi tuzakomezanya muri runo rugendo rwo kugufasha gushaka umuryango wawe ngaho gira amahoro
yego murakoze
kabonetse
nyuma y'imyaka 29 nta makuru y'umwana bitaga Nzinzi nyuma y'amezi make dutangiye kumushakira umuryango hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga witwa Murigande Jean-Marie Vianney yarampamagaye arambwira ati uwo mwana mushakira umuryango ashobora kuba ari uwacu naramuhamagaye birumvikana musaba kunsobanurira amakuru ampaye aranyura nsanga ko ko afitanye isano na Stanislas Kanyenzira ndabahuza ari hano ku ijwi rya Amerika. Mbatumiye hano ku ijwi rya Amerika kubera ko hari umwana waje hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuryango we, nawe uza ku ijwi rya Amerika uraduhamagara uravuga uti uwo mwana nuwacu, watwibutsa amateka y'uwo mwana cyatumye wumva ari uwanyu.
Amateka y'umwana Yakubu Venezi yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari wa kabiri muri famiye mu nda ya nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye ariko byitwaga, ariko barangije barabagambanira kuba bantu b'ikivuye nyaraga z'ikivuye ariko nibatanditse ko zitwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bajugunya hejuru, umwe asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'abauruga byo twabimenye byo muri ko yavanwamo n'abantu bamujyanye bisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkunda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina ka Nzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mpita ntangira gukurikira, ndabona ariko nababwiye ngo mufate muduhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Dusubira inyuma gatoya, papa we yitwa gande kubumva ijwi rya Amerika, watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Inosa.
Musabane Inosa nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mu we bamuteze nyine muri Baoba muri 1993 yari yarapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na barumuna na murumuna we na mushiki kuba ari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bavanywe n'umugabo witwaga Kijanja, witwa Kijanja yari afite ikiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Aha bamwe ari kwa Fulgence so Munyacyankuba wari utuye hariya kuri Baoba, nawe ko bari twari dutuye ba Monsabane yari atuye haruguru ya Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interahamwe zari kuri Bahiriye ko hari harimo mu modoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Inosa urimo agemurira Inkotanyi amasasu kuri Jeta. Ukigera niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29, hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Twayamenye mu gihe cya gatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye bitwa ko bahungishije, we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe. Niyo watubwiye ko yasize uriya mwana Nzinzi bataramutema, we yari muzima ari muzima. Ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'andi mirambo barayishingiye. Byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo, byari bigoye kwa Kalisite, ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku ijwi rya Amerika, abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi, bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutuye ku nzira, niyo mpamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho umutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba ruwacu na mbere yuko mpamagara tugire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe
mba byabaje kumura ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndabwira uko bimeze ndabwira ariko nyigiye gukurikira kuko ubushobozi ndabukitezeranye n'abanyamakuru bamwe kuko hirya Amerika ngiye gukurikira numve ariko ndabwese n'inkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje favorite ni ukuntu abamwishize n'abamwise kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga safari
ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yaratuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho umunyakabanda ibyo byo ubisobanura gute nabyo ni nk'ibitangaza
ngo muri kivuga twagaranye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurage bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo cy'imironko ava cy'imironko yaje no kuba umugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruje imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucurandi n'umuhanzi n'umudj mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu umwana nawe agatuye bahita ku gishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho avuka iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurura cyane
none maze kubahuza muganiriye ukumva umwisenzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse ni iki uwo mwana nzinzi Safari Stanislas Kanyanzira yakwibukije
kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira sigarana nyine amatsiko yo kumubona ariko muri make yaravugaga ahubwo muri njye nkumva numva ijwi nje arizi kari zitarigeze tuba urumva nakiri umwana we yagiye kujya mujyana ku ishuri ho gakeya burya yari yaratangiye gusitene wariya mu biryo wariya kuri desktop urumva kari kagiye kugira niyo mpamvu yihuta izina ry'ibyanzi urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri make ngo umucuru make aho papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye Mateusi yari amaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari umwe noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ipaka kimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashingurwa n'abantu bo ku isi hose ku buryo imodoka zari ziparitse kuva saa tatu kugera ijana yari umuntu ukuze cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubura umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyise umusazi nawe wamara hamagaragara yambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi nibijya bishira umuntu ugana nawe urasenyuka ugasara ntabwo muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira nahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abo aribo barabyihorera nyuma tumaze kubona aba tumaze kumubona tumaze gukompirima ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara barano yarasezeye mu kigo rw'ikirenga ari undi wo muri statistique nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye.
None umaze kubabwira ko nakubwiye yuko ariwe kandi ko nsanga ariwe koko ko ari mwene wanyu, nanjye banyise umusazi baruze bati na n'uriya munyamakuru ku ijwi ry'Amerika agombe kuba atabibona neza cyangwa se baravuze bati hano ho agombe kuba ari byo.
Oya bavuze ko ku ijwi ry'Amerika ari abantu bameze nk'abakoreshwa n'Imana bamaze kubyumva kuko ntabwo ari ubwa mbere mpora mbibabwira. Hari abana benshi hari abantu benshi nagiye numva bagiye bahura n'imiryango yabo, ni nabyo navugaga nibaza uburyo amaradiyo n'amateleviziyo ari hano uko angana kugira ngo umuntu yicare muri Amerika ahunze abanyarwanda bari mu gihugu kimwe hari imiryango hari amaradiyo byarantangaje kujya kubeshya. Uretse ko ngenda bikurikira ntabwo bya mbere bitangaza kubera ko twanzwe mbizi ko ibyo bintu bibaho. Hari abapadiri bazakira mu ruzi bahe bajya bagufasha bakaguhuza ababyeyi ibintu byinshi cyane ugenda bikurikirana cyane kuko ibyo kiganiro najya mbosha.
Yego,
mu by'ukuri icyizere iyo cyari kizi cyane kuko nahise numva ko ari we rwose, cyane cyane ko umukobwa yari yatubwiye ko yasize atarapfa ibyo aribyo byose yakuba venisiyo. Ariko ubu ndimo ndashimira ababyeyi bamufashe nubwo we yapfuye.
Yego,
ariko abariho ndashaka ko mu gukora umunsi mukuru nzabatumira bose tukabashimira, burya ni ikintu gikomeye cyane kuko n'abandi babyeyi
bakoze akazi k'indashyikirwa
bakoze akazi kadasanzwe kandi namwe mwarakoze cyane. Ariko mwe kubashimira umuntu azana ubwo umuntu abashimira kuko mukora buri munsi.
Iyo mwishimye natwe tuba twishimye, niko kazi kacu twiyemeje, kandi ikidushimisha nuko tugarurira ineza abandi baraguze ibyishimo nkawe kimwe n'umuryango wawe wose, cyane cyane na Kanyenzira. Ndi bwongere kwakira umukanya muri kino kiganiro, nongere ngushimire mbikuye ku mutima Bwana Jean-Marie Vianney Murigande kubera icyizere ufitiye ijwi ry'Amerika n'urukundo udufitiye kandi ufitiye n'abandi banyarwanda. Ariko mpereye kuri nzinzi numvise rwose yaraguteye ibyishimo bidasanzwe.
Nanjye ndashimira radio yanyu ijwi ry'Amerika ubwo kuba igitangaza mwadukoreye mukadushyikiriza umwana wacu twarabuze imyaka 29 yari myinshi kandi murakoze cyane. Buriya naho tuzabashimira by'umwihariko, hari uburyo tuzabashimiramo naho turabashimira.
Murakoze cyane, mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze mwumve ikiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi ry'Amerika. Nshimishijwe no kumenya yuko utajya ugitakubwa na rimwe ko ucyumva buri munsi.
Ntabwo byashoboka ko kamaro kacyo ndakazi, hari n'ibyo nanjye tuba kuzafasha n'abandi nk'uko n'abandi badufashije.
Yego,
kuko gifite akamaro cyane. Ni umubyeyi wa gatatu.
Murakoze cyane rwose, mukomeze mufatanye, mufate mu mugongo ababuze ababo. Wumvise ushakishwa muzi aturya kara, atubwire dufatanye kugira ngo duhoze imiryango imaze imyaka myinshi itegereje. Na nzinzi yarabonetse, nongere mbifurize ibyishimo bikomeye kandi muzabihorane muri iki gihe gisigaye. Ngaho ukomera Bwana Jean-Marie Vianney Murigande.
Murakoze namwe Yakuba Venice, mudushimire n'abayobozi ba radiyo y'Amerika bona utawe kandi turacyari kumwe turacyakomeza.
Ndababwira
Shaka gasero kawe muza kabona zero. Shaka gasero kawe muza kabona wiki kinyege. Shaka gasero kawe muza kabona. Shaka gasero kawe muza kabona.
ijwi rya Amerika yakoze igikorwa cyo guhuza Stanislas Kanyenzira n'umuryango we mugari muri abo harimo Nyirasenge Mukandori Maria Gorete nawe ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga twavuganye ari kumwe na Stanislas Kanyenzira ndetse n'abandi bavandimwe bamwakira bishimye atangira mbwira uko umuryango bakiriye inkuru y'umwana wabo wavugiye ku ijwi rya Amerika
mu kwezi kwa gatanu ngira ngo nibwo umuvandimwe wundi yampamagaye ambwira ko yumva itangazo rivuga umwana ushobora kuba ari uwacu kwa gatanu umwaka ushize
yego
noneho ubwo mu kwa gatandatu nibwo natangiye kujya gushakisha kuri Croix Rouge mbabaza ngo banshakire baranshakira rero ngo babanza kugenda bamugura ubwo rero nyuma nanjye nibwo naje guhura na Murigande ndabimubwira ko numvise iryo tangazo nibwo rero yavuganye namwe ariko ubu ngubu twarishimye nyine
ubu wicaranye na Stanislas iyo umurebye mu maso ubonamo musaza wawe
mbese hari ahantu nari narazanye agafoto bariho kubera yakuze buhoro asa n'ako gafoto n'ubundi ari umwana afite imyaka ine
ibi ndabikubaza kubera ko mvugana na Stanislas bwa mbere ntabwo nari muzi birumvikana abantu bampamagara babari benshi ntabwo nari muzi ariko amakuru yampaga nk'umwana nawe nta nubwo nashoboraga kuyaheraho kugira ngo mpite mpamya bidakuka uwari we ariko byarantangaje ukuntu nahise mubwira nti wowe iyo igihe cyo kwibuka kigeze ujya kwibukana n'abandi cyangwa se ntujyayo kubera ko muri jyewe numvaga ntamubona ntamuzi uko yambwiraga amakuru numvaga ko yabisimbutse abandi bose bapfuye nicyo kintu numvise kinjya mu mutima mpita nkimubwira mu ndamukomeza wowe nk'umubyeyi we mushiki wa papa we kubona uwo mwana w'umuhungu nyuma y'iyi myaka 29 nyuma y'ibyo yanyuzemo mwumvise amakuru ye ukuntu yasigaye wenyine afite irindazi mu ntoki ariko no kuba ari we wenyine usigaye mu muryango mukaba mwicaranye uyu munsi mbwira nk'umubyeyi urumvumeza uti
ese biranshimishije nta kundi kuntu nabona nabivuga
hari ababyeyi benshi nkawe nabo bamaze imyaka nk'iyo wari umaze kimwe na ba se wabo mu muryango wanyu nabo bategereje babuze abana babuze abantu benshi babuze abana hari abaza no mu kiganiro Agasaro Kaburaga bakambwira ati twabuze abana 94 na n'ubu ntabwo turemera ko bapfuye bashobora kuba bakiriho abo babyeyi bameze nkawe wowe ukaba ugize Imana ubonye uwo mwana wa musaza wawe abo bo wababwira iki muri kano kanya
nababwira nyine ni ukwihangana nabo bagategereza kuko ntabwo umuntu yaheba ataramushyinguye
iyo ureba Stanislas Kanyenzira ukabona ukibuka na musaza wawe Innocent Musabane mukanya wambwira gute ako gafoto ndakareba ngasanga ari we koko hari umwe muri basi wabo wavuze ati iwacu tubabarebane nuko we agomba kuba ataranyweye amatata ariko uyu mwana ni uwacu mwese ntabwo mwigeze mushidikanya mwaramurebye muravuga muti uyu nguyu ni uwacu nta kabuza
mbese bamwe ntibaramubona bamwe ntibaramubona ariko njye nagize amahirwe yo guhita mubona n'ubu rero turi kumwe nawe nagiye kumureba njye rero
yego
nahise numva ngize ibyishimo byinshi kuko hari ibimenyetso bigaragara cyane cyane nk'intoki zisa nk'uko iza papa we zari zimeze ubwo nizo nabashije kwitegereza Ibindi harukuntu mba ntinya kumubwira ibintu byinshi kuko mba ntinya kumukomeretsa.
Umukomeze, umureme, umutima, umuhe ibyishimo yari akeneye kwishima, yari akeneye kumva afite inkomoko, yari akeneye kumva afite umuryango, yarawubonye. Ni mumube hafi, mumuhe kwishima. Nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ikiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo dusangize ibyishimo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Hagati yanjye na papa we hari undi mukuru wanjye. Nawe twabuze muri kiriya gihe, ariko harokotana umwana w'umwe. Ariko twahise twumva tugize icyizere cyo kuba twabonye, tugatega amatwi radiyo cyane, tukumva ko twazabona nabo. Umwe yari afite abana icyenda, ubwo habaho umwana umwe. Undi nawe yari afite abana umunani, habaho umwana umwe. Ubwo rero numva muri abo bana dushobora kuzabona n'abandi. Ni ukuri mwarakoze.
Murakoze cyane. Ibi ni ikintu kikwiye gushimirwa, abantu bose bumva ijwi rya Amerika bakadufasha kugira ngo dushobore gushaka abantu babuze, tubahuze n'ababo, cyane cyane abana babuze muri icyo gihe. Nagira ngo nkubaze nkawe, iki gikorwa ijwi rya Amerika ikora cyo guhuza abantu baburanye n'ababo, ucyakira ute, ugifata ute, ukibona ute?
Mbese navuga ngo mbona ari indashyikirwa. Niki mbese igikorwa ikora kirakomeye cyane, ntago umuntu utagira urukundo yabasha kubikora. Njyewe narabishimiye, mwarakoze cyane kandi murakora neza, kuko numvise n'abandi benshi bagenda babona abana, numva biranezeza.
Agasaro ka Buraga kaboneka ishaka rekaye n'igihugu rwuzure.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro ka Buraga, ikiganiro nahariye ahanini umwana wari umaze imyaka 29 atazi aho akomoka. Stanislas Kanyinjira, nongeye kuguha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Igihe kirageze kugira ngo hano ku ijwi ry'Amerika twese tukwakire, noneho tukumve, utubwire uko umeze, umaze kubona icyo wifuzaga cyane gikomeye, kubona umuryango wawe warawubonye. Mbese umeze ute? Mbwira, tubwire.
Sinzi neza neza hari itandukaniro ry'ukuntu umuntu yari ameze mbere n'ubwoko kumva ndi kumwe n'umuryango. Urumva iyo nahuye na masenge turi kugendana, nta gishya ugenda wunguka, utungukaga mbere. Umuntu agenda yunguka ubundi bwenge, agenda amuganiriza igishya cyane, umuntu agenda amenya atari azi. Narishimye kubona mfite umuryango kandi mbona kunkunze. Ni byiza cyane. Nabonye n'inshuti za papa n'iza mama nazibonye. Birashimisha cyane kuba ndi kumwe nabo.
Sarisasi, tuganira mu kiganiro hari aho nakubajije nti mbese iyo ugenda mu nzira hari abantu ubona musa, hari abakureba se bakabona nabo musa, hari abakubwira se ko ukomoka i Muhanga, hari abakubwira se ko ukomoka i Huye cyangwa se mu Burasirazuba. Cyo nakikubazaga ukambwira uti hari abo duhura bakambwira ko dusa, abandi nkabona ntabo dusa, atari ko ntawe nari nabona navuga yuko asa na bene wacu kubera ko ntabazi. Umaze kubona abo bo mu muryango wawe bakweretse udufoto twa mama wawe ndetse n'utwa papa wawe, noneho wabibonye muravuga uti aba noneho turasa?
Mu kwibona naribonye, gusa byo nabonye nsana mama niko navuga. Papa ntabwo nabashije kumubona cyane cyane, amafoto y'umunyabone neza nabonye cyane. Ugiye kumwe n'umubyeyi yagutereye urabibona, kandi nabo turi kumwe ubu ngubu hari abo uko mbibona dusamo, hari ibyo mbona duhuje, mba mbibona byinshi cyane mbona duhuje. Ariko nta muntu yigeze ambwira ngo asa n'umuntu wa ngaha, benshi barabimbwiraga ariko si ku byo navuga ngo muri abangaba turi kumwe hari nigeze mbona nigeze abimbwiraho.
Urabona aho ngaho utuye naho bamwe mu muryango wawe batuye aho muri Kigali na bamwe bo mu muryango wawe mushobora kuba mwarahuriye mutaziranye, nta kintu ubonamo gisa naho Imana yakujyanye ikakugarura hafi y'umuryango wawe ikaguhuza n'abantu mu muryango wawe nubwo bwose mutari muziranye kugeza igihe uzi hano ku ijwi rya Amerika, nta kintu ubonamo cyakwegerezaga umuryango wawe mu bantu mwagiye muhura cyangwa se muturanye uhereye naho hantu utuye?
Ya kirahari kuko hari igihe nagiye kujya muri Malawi mbona biranze n'indege yansize kigihe ndabizi ko indege yansize nagaruka ruguru nyine Imana bikuzi kugira ngo mpure n'umuryango. Ubundi rero nabwo igihe cyageze nshaka kujya muri Canada nabwo biranze ko n'Imana yansize. Umunsi wa none ndishimye kuba ndi hano ahandi hose nagiye mpaba bikanga ariko ngiye kuba kumwe n'umunyagabane bambwiye ko ariho twari dutuye mbona ko ubuzima burakunda nta kibazo. Nsaba nshimira Imana cyane cyane namwe mbashimira kubwo ufasha mwampaye kandi bukagize umumaro narikira n'abandi kugira ngo bazave igihe babashe kugira ngo nabo babone ubufasha nk'ubwo mwampaye.
Bari bariho nibakiriho arekwe Imana ishimye turiho ngo dusohoze ikivi cy'urukundo baturaze.
Ngiyi minsi ibaye amezi menshi ngay'amezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo idaraba ibinyejana.
Imyaka ibaye myinshi I wonder where the heck we nubwo hari abakigutone ka Rwanda rumura ntacyo uzaba.
Nakubwira uretse kukubwira ibyishimo mfite byo kuba narabashije kugufasha kwishima wowe kimwe n'umuryango wawe wakwishimiye, abo twavuganye barabimbwiye narabibonye, abo bose bari bagutegereje bagukunze ndabakurajije kandi bari baguhabaye bazagukunda bazagutetesha uzateta. Ndibuka tuganira warambwiye uti ndi umugabo ndagerageza kwigira ndikomeza, ubu none ko nturi wenyine uzashaka umugore bagukwere bakube hafi bakubakire, uzakenera inama uyisabe abo banyogusenge bakuri hafi nabo banyukurumi na basu wanyu bahari. Ndakwifuriza kuzagira ubuzima buzira umuze, uzagira amahoro menshi Kanyenzira, kandi ndagushimira mbikuye ku mutima icyizere n'urukundo wagaragarije hano ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze cyane, ndabashimiye nanjye mbasabira umugisha ku Mana. Sinzi nimba hari n'abandi bashaka kuvugisha. Murakoze cyane. Nitwa Zobari Niyonshuti.
Yego.
Ya ubwo no gushima
turashimira Voice of America, turashimira igihugu cyacu rwose, ibintu bya perezida mu muryango. Murakoze.
Urakoze nawe, ariko ntabwo umbwiye uwo mwana Stanislas Kanyenzira we mupfana iki Tobardi?
Papa we ni papa ryo muri batisimu.
Oh, ni byiza cyane. Ibyo byishimo mufite mu muryango mubikomeze kandi mubisangire nk'uko bivuze n'abanyarwanda bose. Abanyarwanda babuze ababo ni benshi, iyo habonetse umwe kiba ari igitangaza Imana ikoze, biba ari umunyarwanda winjiye mu muryango. Mubisangire n'abandi bose kandi mukomeze mumve ijwi ry'Amerika, ni radio yanyu.
Yego.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ndifuza kwakira undi mwana we azaho akomoka, ariko arashakisha umubyeyi we, mama we, hashize imyaka 26 amusiganye na musaza we Kurwa Francisco Xavier Vanessa Uwizeye Imana bakunze kwita Doto, ari mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe mu kagari ka Kirehe, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze kwakira.
None uje ku ijwi ry'Amerika hari ikikuzanye, n'iki ushaka kumbwira?
Yewe, ndashaka kurangisha mama wanjye wabuze. Barahungutse baza mu Rwanda, aza adufite turi inkanga, arangije araza dusigira ababyeyi be. Ababyeyi be baza gupfa. Bamaze gupfa, we yari yarabuze, yaragiye, ntawe uzi ngo yagiye aha, ntawe uzi ngo yarapfuye. Imiryango yacu yagiye duteragirana, ntiyatubwira inkuru y'umubyeyi wacu. Mama wanyu yagiye hehe? Turakuze. Yewe, kuba nkuze ndashaka kumenya se mama wanjye yarapfuye. Niyo yaba ariho, basi namenya agaciro k'abana be, basi twebwe turamushaka. Turamushaka kumenya ababyeyi bacu ese bariho.
Mama wawe yitwaga nde?
Gloriosa.
Irindi?
Yitwa Burasa Gloriosa.
Burasa Gloriosa nawe yakomokaga aho ngaho i Kirehe?
Uko n'ababyeyi n'abavandimwe niko bari.
Naho papa wawe we izina rye urarizi?
Oya, ntabwo mbizi. Uko yadukuye mu mahanga, urumva ntabwo tujye tumenya inkuru ye.
Muri make, mwavukiye muri Tanzania?
Bavukiye muri Tanzania atuzana mu Rwanda, kuko niho bahungutse baza.
Ubwo muri 96 mwari mufite imyaka ingahe? Umwaka umwe?
Umwaka umwe.
Umwaka umwe. Nta muntu mu muryango ari babo ba nyogokuru na sokuru babareze cyangwa se bavandimwe ba Gloriosa Burasa mama wawe baba barababwiye aho aherereye, nta kanunu kaho ashobora kuba ari mu ufite?
Bo bambwira yuko ngo yasubiye ngo muri Tanzania, ariko nkibaza ntabwo yasubira muri Tanzania azi ko abana be bahari. Ndamara iyo myaka yose numva n'agahinda gakomeye.
Mwebwe mukura murerwa, birumvikana ko mutari mufite mama wanyu, mutazi na papa wanyu, ababareze ntacyo bababwiraga kubera ko nabo ntacyo babaga bazi, ariko se nta n'umugabo n'umwe wigeze mubona acaracara hafi aho ngo avuga ati banamye muri abanjye?
Nta n'umwe.
Ubuse mbere yuko uza hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo ubaze niba twagufasha kugira ngo mama wawe umenye irengero rye, haba handi umaze gukura washakishirije kugira ngo umenye aho yaba aherereye?
Yanagiye mbaza abavandimwe bakambwira ngo asubire muri Tanzania, ntibaza amakuru kandi barahari nabo. Barahari ko nta makuru ashaka gutanga, yiwe bakubwira ko bataza hanacyo
ukabona bahazi bakubeshya babiguhisha babizi cyangwa se nabo ubona koko batabizi bibahangayikishije
nabo barahangayika urumva n'umuvandimwe wabo ariko ngiye nyire gahinda ngiye gukona umubyeyi wanjye kumva n'igifite agahinda kenshi
gusa iyo wicaranye na musaza wawe Francisco Xavier Kurwa muri impanga mbyibutsa bumva ijwi rya Amerika iyo mwicaranye muganira nka musaza wawe mukabona muri aho ngaho mwenyine nta mubyeyi mufite mutazi aho baherereye mutazi abari bo birumvikana ko bibagora cyane kubyakira ariko se nta muntu wigeze abagoboka mu buzima bwanyu ngo abarera bakuze mugire n'indi gihe muvuga muti uko biri kose twabonye umubyeyi utugejeje aha icyo kintu mwarakibonye
ubu ntabwo duhagaze kuko baratureze urumva ibintu byo kuba mu miryango n'ikintu kigoye
Kumera. Intimba ufite ku mutima ndi hano kugira ngo nkumve ndi hano kugira ngo ufashe kuyakira ntabwo byoroshye ariko turafatanya ndafatanya n'abandi benshi bumva ijwi rya Amerika bashobora kuba bazi aho umubyeyi wawe Burasa Gloriosa aherereye niba akiriho niba ari mu Rwanda aho yaba ari hose ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye yaba aragiye no muri Tanzania ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye wazatubwira akatubwira aho ari kugira ngo amenye ko afite abana bakuze bamaze kuba bakuru bibanga Vanessa Uwizeyimana na Francisco Xavier Kurwa ndagushimira kuba wafashe na zino mbaraga kugira ngo dushobore kuganira ariko numara kuyakira dukomeze kugira ngo amakuru yose waba uzi yafasha kugira ngo tugere ku mubyeyi wawe ubuse umaze gukura umaze guca akenge ukumva ukumvisha amatwi y'umutima ntuvuga ariko wamenye nta kanunu pe ntabwo wigeze utekereza gutima mu wanjye ashobora kuba ari ahanaha
yebagiye bambwira ngo angariza karagwe ndariza ahantu hose hatandukanye muri Tanzania igeze aho nshaka na pasiporo baserekanye n'imishakishe base ndashakisha hehe gufata umwanya mubanereka ndangise ku ijwi rya Amerika numvise wenda se kashobora no kubyumva aho yaba ari hose nshaka ikintu kirata kimfashe cyane
none se niba ubu ngubu mama wawe akumva akaba aho yaba ari hose yaba ari izo za Karagwe ntabwo ari kure Karagwe ntabwo ari kure aho ngaho uri ikirehe ni hafi ya Rwicanzige ashobora no kuba ari mu Rwanda ashobora kuba ari n'ahandi aho yaba ari hose umubyeyi wa Gloriosa Burasa niba akumva mwana niki ushaka kumubwira fati gihe cyose ushaka umwandikira ibaruwa y'urukundo uyimusomera uyimubwire muri kano kanya umubwire uti mama dore ikindi ku mutima kimubwire
ere kindi ku mutima nabwira umubyeyi wanjye aho yaba ari hose ntacyo dushaka pe ntacyo dushaka icyo twamwikoreye mu byo twabisitwarabizuze icyo nshaka kuko naba musore mubyeyi wanjye navuga ati mama basakanye ku rukundo mama ariho aho ari hose basinye ariho azabe n'abavandimwe babo ubona basi wenda abavandimwe ntacyo bamwitayeho ariko njyewe ndamushaka turamushaka nk'abana be turamushaka aho ari hose nibuka urubyaro rwe kuko tubayeho kwitwa ngo ufite umubyeyi n'uzi yarapfuye basi tumenye uko yapfuye birangira aho ari hose natahe n'abana be
Vanessa Uwizeyimana icyo nakubwira nuko urabizi umaze gukura warabyumvise bavuga mu Kinyarwanda ngo kandi ubibamo ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ndakumva nubwo bwose wa hari abakurize bakagukuza ariko ntabwo wamubonye ngo akube hafi hari inama ataguhaye nkanyo kukubyara birumvikana ko icyo kintu utabonye uragikeneye na n'ubu nubwo wakuze urakibuze kandi urakifuza ndasaba cyane kugira ngo niba mama wawe burasaguraho yoza yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya n'uwaba amwumva uwo ari we wese aho yaba ari hose atugereho bwangu kugira ngo duhoze bano bana bamaze imyaka 27 batabona umubyeyi wabo batazi irengero rye tubahoze kimwe n'abandi bana babakeneye guhozwa Vanessa ndagushimira cyane ko wizeye ijwi rya Amerika kandi ukabwira umubyeyi wawe ikikuri ku mutima ukamugaragariza urukundo ndizera yuko yakumvise ngaho rero ndagushimiye ukomere kandi ndizera yuko Imana niba hafi n'abantu bakagufata umugongo na mama wawe akabyumva ndahamya yuko muzongera mukabonana ngaho ukomere
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Ni hano ikiganiro Agasaro kaburaga kirangiriye ndashimira buri wese wagize uruhare mu kubonera Stanislas Kanyenzira umuryango abampamagaye abahamagaye abo mu muryango we umunyarwanda yise umwana we ntawuheba namwe mwabuze abantu ntimukureye amaso igihe nikigera tuzaherekeza Stanislas Kanyenzira mu muryango we mu birori by'ineza hagati aho mukomeze mumve ijwi rya Amerika radio yanyu mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro Agasaro kaburaga